senzi wawo kuti mbilo sozifane Sibuze mibuzo engapheli Sikhohle ukuthi yonke into iyasekenzelwa Hayi ukuthi kunabakhethiwe Hayi ukuthi kunabakhethiwe Ukuthi kuze kalula Ezinye izinto zihamba nethemba Nokuzimisela Khawuke siyeke Ukufuna ufana nabanye Khawuke siyeke Ukufuna ufana nabanye Sikhombana ngeminwe Kodwa sisobola sonke Hayi, sitsala kanzima 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 Hayi, hayi, oh hayi 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 Sitsala kanzima
Sitsala kanzima
Sitsala kanzima